mirenge mwumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nonge kwa ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Venuste nshimiye imana ikiganiro gasaruka buraga humwe hari kuba ikiganiro muri sanga cyo kuri iki cyumweru ni ikiganiro cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 serivisi y'Ikinyarwanda n'Ikirundi ku bya Amerika imaze itangiye kubagezaho ibiganiro muri buka ko twatangiye ahanini dufasha mu guhuza imiryango yari yaratatanye kubera intambara zo mu karere k'Ibiyaga Bigari na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda uyu mwaka w'isabukuru ni nawo mwaka watangiye ikiganiro agasaro kaburaga niyo mpamvu uyu munsi tukabategura ikiganiro cyihariye muza kumvamo abantu cyane cyane bashakishwa babo baburanye bari mu Rwanda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane turibanda ku bana bavuze bakiri impinja cyangwa se bitambambuga
agasaro kaburaga
duhere mu gihugu cya Kongo Brazzaville kimwe mu bihugu bikibarizwamo inkambi z'impunzi z'abanyarwanda mu nkambi ya Kintele niho twasanze umunyarwanda umaze imyaka 25 yumva ijwi ry'Amerika ni Mpagaze Isaïe uzwi cyane ku izina rya Padiri
natangiye kumva ijwi ry'Amerika mu 1996 turi guhunga niho cyane yikurikiranye aho twe tugize bitishanje nibuka neza aho numvise umunyamakuru avuga ati impunzi z'abanyarwanda ziri guhunga zagore mu mashyamba ziri kurya imizi y'ibiti ayo makuru rwose nayashyize mu mutwe
ubwo mwari mugeze ishanje murakomeza mugana hirya mu burengerazuba aho mugenda hose mukagenda mwumva ijwi ry'Amerika
wi nagerageza kujya kurivumba bari fite radio ariko nabonaga isaha igeze bari kumva radio nagerageza kubegera kujya ngo numve yenda ko batubwira ati humure cyangwa se mugiye kugeraho mugomba kuruhuka ngo twari tugeze ishyanje turi kujya tugana aho bita za tingitingi tugeze tingitingi nabwo nabasha kugerageza mu gitondo cya kare kure abantu bafite akaradiyo ngo numve amakuru nyine yacu mwaba mutuvugaho nimba arajye kudufasha nimba se turi hafi kugera mu gihugu cyiza cya twakira
ayo makuru se wumvaga hari aho wageraga ukumva na makuru akurema agatima cyangwa se ukumva na makuru aguhahamura wa yafata gute icyo gihe tuvuge umugeze nk'itingitingi
tingitingi numvaga ko twageze ahantu heza kuko amakuru mwavugaga nyine ko hari imiryango yazakudufasha hari imiryango iri kufasha impunzi niho abantu bo bavuga imiryango yo kudufasha hano tugiye no gusubira mu gihugu cyacu kandi meshaga ntago amakuru y'ibyo Amerika yageze amahamura
hanyuma kuva tingitingi mwerekeje hehe kugeza ubwo mugeze aho ngaho mu nkambi ya Kintele urugendo rwagenze gute ijwi rya Amerika ryabahaye amakuru yahe yabahaga imbaraga zo kugira ngo mutsimbure nka ya ndirimbo ya kera
tubitingitingi kuko icyo gihe na twabya bikomeye cyane kuko twakuwe nyine n'abadukurikiye ingabo zarimo ziturwanya za Kabila n'iz'u Rwanda ntabwo twabashe guhagara ngo tubashe kumva radio twagendaga amanywa n'ijoro kugeza tugeze aho bita muri Congo Brazzaville nkanjye nambukiye aho bita Injondo ubwo rero nongeye gukurikirana radio neza nari ngereye aho bita Injondo ariko cyane nabwo byasabaga kujya kureho nyivumba kuko nta radio nari mfite kujya ngo numve wenda kwe n'abandi kuko nta muryango nari mfite numve ndabandangisha cyangwa se numve nanjye ko nabigenza kugira ngo nshakishe nanjye umuryango wanjye
nk'uko bizana ku ijwi ry'Amerika uravuga ibyo kurangisha abantu dufite ikiganiro agasaro kaburaga ikiganiro gifasha imiryango guhura n'ababo baburanye hari umuryango wawe waba ufite hirya no hino aho muri Afurika waba ushaka kubwira aho uherereye kugira ngo ikintu kiganiro kibe cyagufasha kubageraho kugira ngo bamenye kuri amahoro
muri Afurika nubwo nibuka umwaka abanyamakuru ya Amerika bigeze kuzana ikintere naguma kamwe ukaneza ariko jako mu 2006 gutyo nago ndi kubyuka neza abanyamakuru bigeze kuza hano basha kurangisha abavandimwe banje kwaburanye kuko jewe navuye mu gihugu mu Rwanda mu ngira mu Burundi mu Burundi abita mu bitoki nambuke buvira muri Zaire nzamuka ukavu turi gunga ngeza ati nyitingi abavandimwe banje rero bamwe bagiye muri Tanzania abandi bagiye Uganda ubwo aho tugiye muri 2006 rero nabashe kuvuja kuri buryo Amerika nshakisha abavandimwe nzakumenya ko abagiye muri Tanzania baje gutaha ni numvamo amakuru yakurikirana abo muri Tanzania bigeze kubacyura barataha naje kumenya ko umuntu wanjye ari mu gihugu baza kunyandikira bakoresheje SSL bambwira ko bumvise itangazo bambwira ko batashye bambwira ko umukuru wanjye yapfuye papa yapfuye mama yapfuye ariko bo bakiriho bambwira ko mushiki wanjye mukuru bita Venance Mukabisangwa ari mu Bugande nababyara banjye bo kwa Masenge bari mu Bugande aho niyo makuru meruka abo bari mu Bugande ntago twegereye kuvugana ariko bampaye nomero zabo za telefone nabahamagara ni tubashe konegisiyo n'ibikunde n'ubu ngubu rero kuri buri ya Amerika sinzi nimba bajye baryumva
bararyumva cyane rwose
ubwo abavandimwe mfite ari babyara banjye bari mu Buganda mushiki wanjye umuvina aza mukabisangwa numva bafite umugabo twa Matabaro Jean Damascene bari mu Buganda ntabwo nzi nka barimo sinzi narabarimo undi mfite ni umubyara wanjye uri muri Amerika witwa Sandimana Jean Pierre ubwo yabaye muri Centrafrica abasha kumurikana muri Centrafrica nabo ashaka abandi babanzi ubwo rero kuko muri Amerika nyine haje ibibazo byo kugenda ngo yimuka na bintu bya konfinoma n'iki byose nawe ntarara arimo nawe ubwo ngo arimutse nawe ntabwo ndarahereye witwa Sandimana Jean Pierre abo ni bavandimwe n'aba nibuka abandi bari mu gihugu amakuru yabo n'abandi nimba bakiriho
igihe abantu bahunga ikivunge bagenda ahantu hatazwi nibwo kenshi abana batandukana n'ababyeyi babo mu mwaka w'1997 umunyarwandakazi mutumwa inka yudita nibwo yavuye mu nkambi Kisangani agaruka mu Rwanda ariko yasize inyuma umwana we Mukandutiye Kostazia mutumwa inka ari mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo umurenge wa Muyira akagari ka Nyamure umudugudu wa Cyegera
ukuntu namuze turi mu gusubira inyuma tuvuye aho bita Diyari turi kujya aho bita Obira
wamusize inyuma yakugiye imbere hari uwamuhaye ngo amugufashe byagenze gute
twari turi abantu benshi turi Kivunga turi mu nzira tugenda ku murongo noneho mvuye nk'ahantu mbega ngiye ngeze nk'ahantu nyine imbere nyine ndebye kubera ko hari ku mugoroba umwana ndamubura
ntabwo washoboye gukomeza gushakishe
umwana ndamuze kubera ko hari haguye imvura sinasubira inyuma ngo njye kumushaka kuko ntawasubiraga inyuma baramutwitaga n'imizo kamwe mubura gutyo nyine ndakomeza ndagenda njya mu nkambi ya Obira noneho ubundi tuhageze turahaga baza kuza kuducyura nyine batujyana mu Rwanda umwana haramubona igihe kiza kugihe bazana za gari ya moshi batujyana igisangana niho twatahiye mu mwaka wa 1997
kuva icyo gihe nta kandi gakuru wongeye kumenya ku mwana wawe
ndetse nk'umuntu utakiye kumwemera abandi twahahuriye arambwira ati namubonye umugarirwa yamutoye ati amushoreye umugarirwa w'umugore uko umuntu yambwiye twari dukoranye impande noneho tuza kujya guhura mu nzu aho twari turi muri iyo mpande agahangira ati nabonye umwana wawe ati umugarirwa yamutoye ese umubonye wiwe wakoze iki n'umuntu wenda twari duturanye ati ngo rero ati hari ku mugoroba ati nihuta nanjye turi mu ishyamba ati noneho bituma nta mu mwaka kuri numva ko nange nahise ngera aho nkusubirewe amatima arakubingira ubwo nari no gusubira inyuma tukwa rero muri iyo mpande nkajya ngenda nkajya nkagenda ku misozi ngenda ndeba mu ngo uzaho ngaho namuburiye ubwo ngubwo niwe ndamubura ndikarira nirira mu mpande nyanyicaramo igihe kiza kugira baraducyura nuko ibintu byangeye.
Hashize imyaka 24 uvuye Kisangani umukobwa wawe umusize inyuma nta kandi kanunu ke wongiye kumenya kugeza ubu mbese harabandi bana wari ufite
ya nta kintu kindi yumvise kuva navayo ntayo nicari muhira hari n'abandi bana nari narabuze cyokoza narababuriye mu Rwanda noneho ndababona ndamubona mbona umwana umwe undi ndamubona nawe namubonye hashize imyaka 21 undi mwana nari narabuze.
Komeza wizere na Kostazi ya Mukandutiye nawe umaze imyaka 24 warabuze nibishoboka azaboneka niba yumva ijwi rya Amerika n'abo bumva ijwi rya Amerika aho yaba ari hose aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kongo Brazzaville Kisangani cyangwa se Lubumbashi Kananga Bandundu aho ari hose aho ijwi rya Amerika rigera mwese ababa bazi uyu mwaka na Kostazia Mukandutiye yamuhuza na nyina mutumye inka Yudita umushaka. Yudita ndagushimiye cyane kubwo iki kizere wagiriye ijwi rya Amerika ugira amahoro.
Murakoze kuko mumvugirishije tukabonana ubu nahoraga niteguye nkavuga nti azampamagara nk'ahari
nibyo
kandi nkahora nkabaginga ngo ntazabura umuriro mukazampamagara wenda ntahari rwose ubu telefoni yari nyifite nyikuye no ku muriro nyine ndavuga nti ntakwishyira hasi mutazampamagara nk'ahari.
Birashimishije ko nshoboye kukuvugisha ubwo wari unyiteguye muri benshi mba mwiteguye ku ijwi rya Amerika ribahamagara
kandi tubona mufite ubwitange niyo mpamvu nemeye kubikora gutyo nkemera kugira ngo nigenda mube mwagira uko muzamarira kuko n'abandi mukibamarira.
Inkambi zari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze gufungwa n'ibigo byarerwagamo abana b'imfubyi byarafunzwe abana batabonye ababyeyi bagaruye mu Rwanda bashyirwa mu bindi bigo bibarera. Hari umwana umwe sibo niyo Hirwa Samuel wari mu kigo cya Caritas Buhimba yari afite imyaka 5 ari mu karere ka Nyarugenge umudugudu w'Inkingi akagari ka Tetera umurenge wa Muhima arashakisha ababyeyi.
Ndashakisha ababyeyi banjye papa na mama nkashakisha na barumuna banjye na bakuru banjye.
Urabashakishiriza he mwatandukaniye he?
Twatandukaniye muri Congo mu cyitwaga Zaire.
Ryari
ubwo rero njye mu 1995 njye nibwo nababuze kuko namenye ubwenge ndi mu kigo cy'imfubyi muri Caritas Buhimba. Ni ikigo cyari cyarashyiriweho nyine impunzi z'abanyarwanda abantu baburaga abana babo nimwo bajyaga kubashakira bakababona. Ngero nari ndakana gatoya umuntu wandeze wankuyemo yambwiye yuko intambara yabaye nge nta mubyeyi ndabona waje kundeba. Ubwo rero twarahunganye aranjyana yari umukozi wakoragamo ariko biba ngombwa ko abana batari babona ababyeyi babahungana kubera ko batari kubasigamo bagapfa. Ubwo rero nanjye nahunze muri ubwo buryo njyanjyanye nkiri gatoya nzi ko nyine ari umubyeyi wanjye naje kumenya nyuma ko atari ababyeyi banjye nyuma twarahungutse turi mu Rwanda ariko ndi kumwe nabo nyine ndi mu babyeyi babo gusa njye bamfataga nyine ukuntu nkabona ko ntari umwana wabo naje gupropoza nyuma ndamubaza wa wundi wanzanye ambwira ko bankuye mu kigo nyine muri ubwo buryo ngo bababujije kubwira nkiri umwana muto kugira ngo ntazagire ihungabana. Aza kumbwira ko yashakishije ngo arangishajwe ijwi rya Amerika no kuri BBC ariko ntiyabasha kugira umuntu abona. Ndavuga nanjye none ubwo maze gukura nzagerageza ngishe n'abantu inama numva uburyo sinazabona umuryango.
Ababyeyi bawe se yakwiye kukubwira amazina yabo?
ntabwo abashije kumbwira amazina yabo, gusa ambwiye ko amazina yanjye nitwa Gasibo niyo Samweli, ariyo bamaseri bamuhaye ngo nitwaga.
Abo bamaseri bamuhaye ayo mazina n'abamaseri bahe?
N'abamaseri bakoraga muri icyo kigo nyine, kuko cyari ikigo cy'abapadiri cyabagamo abamaseri babikira nibo bagikoragamo. Ubwo rero Hirwa yaje kurishyiramo hagati. Hirwa niwe wari inyise nyine kugira ngo abashe wenda kugira ngo nzabashe sinzi uko yari byinshi mbese.
Ubu se wanditse kuri nde? Umwanditseho nk'umubyeyi wakubyaye akakurera, umwanditseho nk'umubyeyi wagutoye akakurera akagukuza, wanditse gute mu mategeko y'u Rwanda?
Mu mategeko y'u Rwanda nanditse ku babyeyi w'uwo musore.
Uwo musore w'uvuga
uwo musore wavuye mu kigo, ubu ni umugabo arubatse nawe afite umugore n'abana, ariko ababyeyi be bamubyara banditse ko ari nabo nanjye bambyaye, nibo bari mu irangamimerere, ariko baje kunsobanura nyuma ko atari bo bambyaye. Ubwo no mu by'ukuri kubera guhunga ntabwo bazi agace n'abana bakomokagamo cyangwa se ababyeyi banjye, nabashije kumubaza ibisobanuro birambuye kugira ngo nzabashe gushakisha, ambwira ko nawe nta makuru menshi ahagije afite, ariko bibaye ngombwa mbonye abantu babimfashamo ngo wenda nawe yabahuza akababwira ubusobanuro wenda bundi burenze ubwo yambwiye. Kuko yari umukozi yakoragamo cyane afasha abana.
Wari umwana muto ufite imyaka 5, ariko uribuka byinshi ndetse no mu butumwa wanyoherereje nabonyemo iyo nyota yo gushaka kumenya niba ababyeyi bawe bakiriho.
Urumva ko mbonye abandi bantu babafite cyangwa se akavuga ati nimba bafite barapfuye, njye ngira agahinda nkavuga mese nimba banariho cyangwa se nta n'abariho nabwirwa n'iki, ngira agahinda ku mutima wanjye katajya gashira na gato.
Komera, tuzagufasha uko dushoboye, Imana nidufasha ku gahinda kazashira. Ndahamagara umugira neza wakuvanye aho ngaho i Buhimba muri Orufarina mu kigo cy'imfubyi akakugorora mu Rwanda akakurira ukabukuze, kugira ngo ndebe ko yaha ibindi bisobanuro byazadufasha gushakisha abo mukomoka hamwe.
Murakoze cyane rwose, neza ubufasha bwanyu kubuzagira akamaro.
Urakoze nawe, ngaho ukomere.
Yego, murakoze.
Agasaro kahuraga.
Nk'uko nabisezeranije, sibo niyo nashakishije uriya mugira neza amuvanye muri Congo akamugarura mu Rwanda akamugira murumuna we akarerwa gakura. Naramuhamagaye. Alo.
Alo.
Oui, mwana bugingo Jene muri aho?
Ah, neza.
Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro kaburaga. Nari nguhamagaye kubera ko hari umwana wareze waduhamagaye witwa Siboniyo Hirwa Samuel, adusaba kumufasha kubona ababyeyi be. Nagira ngo nkubaze, abo babyeyi be waba ubazi?
Ababyeyi be ntabwo nabamenya, kuko njyewe nagiye gukora muri Orufarina n'umukozi, noneho Orufarina igira igihe cyo mbasangamo, mbasangamo ari abana batoya cyane benshi, noneho njyewe nkuramo kugeza igihe Orufarina nyine zifunga, hasigaramo ari abana bakeya kuko abandi bari babonye ababyeyi, noneho yarigezeho gufunga nyine kwa Orufarina, abakoragamo bafata biyemeza gufata abantu bari basigayemo bakeye. Ubwo rero ni muri urwego nyine nanjye namufashe mufata nyine nk'umuntu wakoragamo, hanyuma mujyana mu rugo nyine tubana nyine nk'abana nyine n'abandi bavandimwe banjye baramwakira kubana gutyo, kuko nabona kubwira ngo njye namubonye gute namusanze mbese mu Orufarina nagiye gukoramo nk'umukozi.
Ntabwo wigeze umenya aho yaba akomoka? Nta, birumvikana yari umwana muto adashobora kuvuga, nta nta kanunu ka komini yakomokagamo prefecture se nta kintu wamenye
rwose pe ntabwo ntabwo bigeze bamenyekana kuko wabonaga mu gitabo bandikagamo izina baba baramwise n'amazina ashobora kuba yayiswe n'amazina n'abakora muri iyo mfayina nyine bamuriraga nibo banaguise n'amazina noneho bari bambaraga akantu ka blasitere ku kaboko nyine bakabona ko umwana yitwa gutya ntabwo rero nta kanunu na kama kuko n'umwe iyo situasiyo habagaho serivisi za reunifikasiyo reunifikasiyo familiyare ko abo bakozi bagendaga baberekana uyu mwanya wamumenya se nuko hanyine abamenyekanye abantu babo barabatwaye rero ngo abo bari basigaye nta kanunu kabo kari karigeze kaboneka.
Ni ukuvuga yuko bashobora kuba barashyizwe muri icyo kigo cy'imfubyi kubera ko batuwe nta babyeyi bafite, ari undi mugiraneza wabazanyemo nawe uza gufatiraho ngaho wiyemeza kumurera.
Yego, ni muri urwo rwego pe, ni muri urwo rwego nababonye gutyo turi abakozi ndetse abafena zifunze niho abakozi bari basigaranye abo bana biyemeza kubagabagabana. Ni muri urwego nanjye namufashe, bari abana batoya, bari abana batoya cyane imyaka ine itanu gutyo, ariko nyine nawe yari afite inyota yo kugira ngo amenye umuryango waho ukomoka w'ukuri, ariko mu by'ukuri nk'uko nyine ntawo twamenye ntabwo twamubwije ukuri, turamubwira mbifakura abizi mbifakura mu muryango wacu azi ko nta bandi bahari, kuko natwe iyo tuza kuba twarabamenye tuba twaramubwiye, ni uko nta trace mbese twigeze tumenya. Ibyo inyota byo yari ayifite, ariko nyine bihura n'uko nyine nta makuru afatika twamenye kuba twamuha.
Eugene Bugingo, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wafashe kugira ngo udufashe dushobore gufasha Siboniyo Hirwa Samuela ndetse n'abandi babyeyi benshi ndazi ko muhari mwabuze abana banyu. Niba mwumva uyu Samuel Hirwa Siboniyo ari uwanyu, ni muduhamagare hano ku ijwi rya Amerika tubahuze, we ndetse na Eugene wamureze. Ndagushimiye cyane.
Yego, nanjye ndabashimiye cyane rwose, ari wakumva nyine iyo mesaje imeze gutya imureba nyerekeye wakumva ko yaba ari impamvu idora famiye we rwose pe tayari yewe ku giti cyanjye nk'umuntu wakoze icyo gikorwa kandi n'umuryango nawe wanjye abamo wa mwaki kumva nta kibazo twahura tukamenya.
Mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1994 hirya no hino mu Rwanda hari inkambi zirimo abavanywe mu byabo n'intambara kimwe n'abashyizwe hamwe ngo bakingirwe ubwicanyi. Mu nkambi yari Ndera haburiye umwana wari uhari atwarwa n'umuntu uzwi ariko nyirasenge wamuriraga Mukamfizi Farida uzwi cyane ku izina rya Mama Jeanne, na n'ubu aracyamushakisha ari mu karere ka Kamonyi umudugudu wa Gihinga.
Twaburanye 94 uziko jenoside yarangiye mu kwezi kwa karindwi. Yewe aho nari narahungiye ndaza nsanga umuvandimwe wanjye yarapfuye n'umugore we ariko umwana aza kurokoka. Aza ndamukurikirana, urabyumva naje kumenya ko yarokotse, abantu barambwira bati twamubonye Ndera, inkotanyi zari zadushyize. Ubwo ndagenda njye Ndera ndagenda ndamushakisha abantu impapuro z'abana batwawe n'abazungu ndamubura ariko umuntu bari kumwe umuntu arambwira cyane mama bita mama Hadija ari kumwe n'uwo mugore wamutwaye
Hadija
mama Hadija noneho mama Hadija ndamushaka ndamubona ndamubaza arambwira ati yatwawe n'umugore twari kumwe hano uwo mugore bamwitaga Beki ngo yakora muri sosiyari hariya igikondo yari umusosiyari noneho ndagenda njya muri sosiyari ngeze muri sosiyari barambwira ati ntagikora hano asigaye akora muri minijisi njya muri minijisi barambwira ati baza umugore bita Jeanne Uwamurera niwe ukurangira aho ari ndambaza Uwamurera Jeanne aramushaka aramumpa umugore mubajije aramakanya ati reka reka nta mwana mfite bakubwiye ko narukukanye n'umugabo wanjye ariko umugabo wanjye yarapfuye iwabo hari ku kibuye ubwo biba biranyibeshya ndagenda njya mumva ndageze muri rusherena zose sinigeze nicara ndashakisha hose ndaheba basi ubwo ngubwo nkajya ngira gutya nkashakisha nakumva binjemo nkashakisha nkabwira umwana sinzi ko yapfuye umwana sinzi ko akiriho mbese ndakubwira ngo uwo mwaka warangiye n'ukurikiraho nicara nshaka 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 maze kunanirwa ndavuga ntereka ndekere nta kundi byagenda ejo bundi kuko nkunda kumva ijwi rya Amerika cyane cyane niradimba mu gutwi noneho ndakumva numva ndakwishimiye ndavuga ntigiye gushakisha uriya mwana nzamushakisha nzamubone nganire nawe ndebe ko yashakira umwana akamubona yakagira abana none nubwo ngubwo naje ndegera umwuzukuru wanjye ntufite telefoni arakumpaye ndashimira Imana none turabonanye none nibyo
aranyitabye atangira kumbwira amakuru ariko musaba nkomeje ko yakumpa tukivuganira
nasengeye umwana ni nanjye wamurezesha yamutwaye amaze gushaka umugore avuga ati ndashaka umwana umuzane kuko nibyo bindi by'abasore yakira umusore nigihe wamureraga ariko baramutwara yatangiye bari batuye hari i Remera kuri aho bita kuri SGP urahazi
ndaharuzi none umubyeyi Gapusi yari afite imyaka ingahe muri 94
yavutse 83
urumva rero ko yari umwana w'imyaka 10 utangiye ku mwangavu kuba yararokotse genocide hanyuma akaburira mu nkambi y'Indera ongera unyibutse gatuye uko byagenze
uwo mudamu wa mutwa ngo yitwaga Beti yakoraga muri sosiyari Gikondo kwa kundi impunzi zihurira ahantu aza guhura n'undi bita mama Hadija ari umugore w'umuntu wayoboraga umusigiti wa Remera noneho barabanaga aho hantu uzi ko impunzi zihura zitihuza bakajya bakora ikundi imwe gutyo noneho rero ngo aza ko yari atwite inda ya mbere aza kubwira uwo mugore mama Hadija aramubwira ati umwana ntumva mukunze ndashaka kumwitwarira aramujyana n'uwo munsi ngera kuri mama Hadija arambwiye ati iyo mbimenye twahuriye mu isoko ariko sinibutse kumubaza iby'uwo mwana
none se Beti ntabwo wambwiye uko wagiye kumureba ugasanga akura muri minijisi yaravuye mu gikondo
barambwiye ngo yakora nubwo nagiye igikondo kuri sosiyali barambwiye ati nibyo koko uwo musosiyali witwa Beti yakoreraga hano ariko ubu ntacyo yakorera asigaye akora muri minijisi ndagenda muri minijisi ndabaza baza kundangira undi witwa Jeanne Uwamurera barambwira ati niwe wakugezaho Betari koko mbonana na Jeanne aramumpamagarira turaganira mubwira ibintu bingenza mwereka ukuntu mbaba yarambwira toya ati ntabwo uwo mwana nigeze mufata arampakanira
urabyemera
ndarampakanira numbashitse intege
ntabwo bihagije kuguhakanira hari abantu batatu cyangwa se babiri bakwiye kudufasha kubera ko umwana wawe yagiye mu nkambi ya Leta y'u Rwanda
yego
iyo nkambi yabayeho kandi abantu benshi bayinyuzemo bariho uwo mudamu Beti wahakoraga waje gukora muri Minisiteri y'Ubutabera ya Leta y'u Rwanda nawe ariho kandi araho ngaho mu Rwanda Hadija nawe aracyariho
Hadija niba akiriho simbizi ntabwo ndasubirayo
Hadija tuzamushaka
umugabo yari Birari uyobora umusigiti wa mwita Birari
yari Birari wa umusigiti wa Remera
yari umusigiti wa Remera ariko yarapfuye
Imana imuhire uko ridashira abongabo bose hari ibimenyetso bigaragara byagufasha gushakisha uyu mwana w'umukobwa kugira ngo tumenye
yego
Rambo na kwiki mutambere kiri mukore mubyeyi no kuzegera uyu mudamu Betty kugira ngo tumubaze ahantu uyu mwana akatubwira uko yamubonye ndetse n'uwamurera Jeanne ukora muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda niba ariho agikora akaba yumva ijwi ry'Amerika yadufasha kuduhuza n'uwo Betty kugira ngo dufashe uyu mubyeyi ushaka uwase Josiane nyina w'umuntu bitaga Gapusi aboneke
urakagira abana basoguza
urakoze mubyeyi
Imana iguhe umugisha umva wa mwana umugisha abantu bagusabira nanjye nongereye hundi n'umubyeyi ukuze ndagusabira imigisha ku Mana igikorwa ukora kiraremereye cyane jewe cyanguye ku mutima numvise nk'ukunze ntakuzi ibikorwa ukora kiraremereye ntabwo ari wowe ukikoresha n'uwite kugukoresha kandi azabiguhembeza
igihe umwana buriye mu bantu bari mu maboko ya leta y'u Rwanda nayo iradufasha kugira ngo dushobore kubahoza mwebwe babyeyi mamushaka udusaro twanyu mwaburanye
udusaro twacu ninagiye asigaranye jenyine
birumvikana kandi ndakumva ndahamya rero yuko ibi ngibi ntabwo bizaba ngombwa ko twongera kwitabaza umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe abantu bose bineza bumva ijwi rya Amerika bakumva muri uyu mwanya yazadufasha kugira ngo tumenye irengero rya Betty ushobora kuba ari we magingo aya ufite uyu mwana w'umukobwa uwase Josiane nyina w'umuntu wa mubyeyi we nongere ngushimire icyizere ufitiye ijwi rya Amerika kandi ngushimire ko wafasha akanya ukatora imbaraga nongere nibuka abakumva ko uri umukecuru ariko umukecuru w'ineza ukagira imbaraga zo kugira ngo tuvugishe ushakisha umwana wawe ndabigushimiye cyane
nanjye ndabishimiye mbanje kubashimira Imana kandi ndabishimiye cyane 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 ndarakwishimiye ku buryo budasubirwa ku Mana ikomeze kubarinda n'abanyu n'ukuri
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego
mu burasirazuba bw'u Rwanda ahitwa Igahini naho hari inkambi yarimo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi hari umwana wahaburiye ari uruhinja ababyeyi be bamaze kwitaba Imana amakuru ijwi ry'Amerika ifite nuko umwe mu baforomokazi bakoraga mu ivuriro ryari mu nkambi yaba yarafashe urwo ruhinja akaruha umuzungu byemezwa na musaza we Samuel Twizeyimana yari umwana muto ari kuje ubwenge atuye mu karere ka Nyarugenge umudugudu Kinyambo akagari kakora umurenge wa Gitega
mu byukuri Jenoside ba nari umwana uyu imyaka umunani ni byiza ko musobanurira mbereye mu mizi nyuma ababyeyi barapfa ariko mama yapfuye asize uruhinja rwari rumaze nk'iminsi itanu wabona gupfa hanyuma biza kuba ngombwa tujya mu nkambi ahantu bita Kabarondo ikibungo uwari umutanga witwaga Goretti afata umwana wacu amuhereza umuzungu hanyuma nyuma twaje kumubaza aravuga ati rero uwo baza abantu baza bagenda gutya tubahereza umwana ariko numva ntabashije kumva amakuru neza hanyuma we nabonye ufite ubuhanga bw'uburyo ubabaza ukabasha gusukumbura cyane tubigezeho hanyuma uwo mwana bari bamuhaye akazina kitwa Akimana ariko impungenge nagize kubera ko uwo muzungu bambwira ko ngo iryo zina ryari ryanditse ku gashura uwo mwana bamujyananye afite urumva hawe impungenge wenda yuko uwo mwana yaje no kwitwa wenda irindi zina n'urugero yego hanyuma umuhandi twari turi nyine inkotanyi zari zaramaze kuhagera yego hanyuma uwo goreti tuvuga nawe ari muri Amerika yego
akora iki muri Amerika
ubu ntabwo amakuru nyafite neza ahubwo ikintu numva cyazamfasha ntekereza ko nimero zanjye wazibonye binyuze kuri ya Facebook yawe ndumva ibyiza nakora na nimero ze nazazishaka hanyuma nkazikoherereza
uretse yuko ndahamya yuko niba yumva ijwi rya Amerika niba atanaryumva hari abandi baryumva bazamubwira uwo goreti yari umuganga wuzuye yari umuforomo yari muntu ki
yari umuforomo ikabaronga
urumva ko ayo nayo ni amakuru mashya yumvikana goreti wari umuforomo ikabarondo ni wafashe uwo mwana amuhereza umuzungu uwo muzungu nta mazina ye mwamenye nta kindi kintu mwamenye
yewe nta na kimwe nzi ariko natekereje ko mwebwe mushobora kuzabimenya munyuze mu byo wenda uwo muzungu yakoraga
wari ufite imyaka 84 wari umwana w'impfubyi nta babyeyi wari ufite nta wundi muntu mukuru waba wibuka wagenda gufasha akaboko kumubwira uti ntunsige wari uzi ko wasigaye wenyine nta babyeyi ufite
reka mufashe cyane mama akimara gupfa nyogokuru wanjye we yari ariho ariko we yarapfuye hari umubyeyi witwa Mukarubibi Maria waho ngaho ikabarondo niwe wamusigaranye hanyuma uwo goreti ahubwo yahise agenda amwa uwo Mariya Mukarubibi wasigaranye uwo mwana uwo goreti yarajya ahita mwaka uwo mwana ahita amuhereza umuzungu iyo nayo ni iyindi nzira umuntu ashobora kuzanyuramo kuko uwo Mariya nawe twari twarabiganiriyeho ariko nkatekereza uburyo nzabona nimero yawe hanyuma ukazabasha gukontakta uwo Mariya Mukarubibi hamwe na goreti
none se Mariya Mukarubibi aracyariho ari Kabarondo yakoze cyane Samuel Twizeyimana ndagushimiye cyane kubera iki kizere wongeye kugerera ijwi rya Amerika tuzagufasha uko dushoboye
mufashijwe n'Imana nizeye ko muzabishobora
agasaro kaburaga
tukivuga kubaburanye n'ababo mu mwaka w'1994 witwa Nyiranzanywa y'Imana Fortunata ubarizwa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega umudugudu wa Gihanga yera duhamagaye yashakisha umubyara we baburaniye ahitwa mu Ngororero
rero wanjye twaburanye muri Jenoside 94 turimo duhunga
mwaburaniye he
twaburaniye muri Ngororero aya bashije kubonana n'umuvandimwe wacu bwa nyuma amakuru yari atubwira ko we yageze muri Congo ariko twebwe nta wundi muntu wageze muri Congo tuba twibaza se abariho yaba yarapfuye
icyo
nicyo kibazo dufite twagira Imana Joseph
none iyo uvuga ngo mwatandukaniye bwa nyuma mu Ngororero aho mwahageze muva he
twari tuvuye i Nyabikenke muri icyahoze ari komine Nyabikenke Gitarama
murahunga mugera mu Ngororero hanyuma muratandukana
we ntabwo twahunganye we yaraturutse i Kigali kubera ko yari umusirikare ariko yahuye n'umuvandimwe wacu bahurira mu Ngororero baranavugana ari we murumuna we witwa Feredina bavuganye rero bavuga ko bakomeje urugendo wamubwira ko n'ubundi akiri ku kazi k'igisirikare ubwo nyine yakomezanyije n'abandi basirikare ndakomezanya n'izindi mpunzi ntabwo bongeye kubonana natwe ntitwongeye kumenya amakuru ye
icyo gihe yari afite ipeti rihe mu gisirikare
ntabwo ipeti ntabwo tubizi
ntaguzi nimba yari umusirikare usanzwe w'umusoda cyangwa umukaporali cyangwa se ajida cyangwa se serija cyangwa se majoro yari iki
aya ntago tubizi kuse twari tuzi ko ari umusirikare nyine ari njyewe nari nkiri mutoya na murumuna we yari akiri mutoya twari tutari twasobanukirwa iby'amapeti
none si icyo gihe muri 1994 yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka ingahe Joseph yari ari hagati y'imyaka nka 30 na 40
birumvikana rero ko ubu ngubu ari umugabo ukabakaba imyaka 70
cyangwa se 65-70 naho ngaho
nta muntu waba waramuciye iryera iyo muri Congo mwigeze muvugana
umuntu wamuciye iryera nyine ni kwa kundi umuntu aguha amakuru ntuyizere nyine hari umuntu watubwiye ko yamubonye muri Congo ngo hasi bari mu mirwano n'ubundi wo muri Congo aratubwira atashobora kuba ati twari tuzi ko yagarutse cyangwa se wenda yarakomeje ajya muri Central Africa ariko njye naramubonye noneho hari umumama bari baziranye naho I Kigali nuko ubu tutazi aho yagiye kubera kugenda abantu bimuka aza gutanga amatangazo akoresheje Croix Rouge ubwo rero urumva njyewe nari nkiri umwana nyine turategereza na papa yari akiriho papa wasaga uwo mumama wari I Kigali aramubwira ati dutangira amatangazo arayatanga dutegereza ko wenda yasohora ijwi rye tukamwumva ko hari ahantu yaba ari turategereza turaheba ndetse dusa nk'aho tubyihoreye ariko njye nkajya numva umutima unyemeza ko yaba akiriho wenda wahuza akabatekereza ko nta muryango ukiriho ariyo mpamvu wenda yaba yaracecetse ejobundi rero kubera ko nkunda gukurikirana ibiganiro kubera nagize impanuka kenshi mba ndi hafi ya radiyo nkajya nsanga ku ijwi rya Amerika kuva kiriya kiganiro akandi gasaro ukora nkajya numva ko hari abantu n'ubundi nabo babuze muri icyo gihe kandi ubu barimo kuboneka ndavuga nereka nanjye nshakisha uko tuvugana byibuze wenda niyumva ko hari umuntu uriho niba nawe akiriho akumva hari umuntu uriho azavuga cyangwa se natwandikire tumenye amakuru y'imvaho
yego Twagirimana Joseph akaba yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda muri 1994 afite ipeti ritazwi neza ariko ari mu kigero cy'imyaka hagati ya 35 na 40 akaba ashakishwa na mubyara we witwa Nyiranza Nwayimana Fortunata niba rero umumuzi yaho ngaho muri Congo cyangwa se muri Central Africa no muri Congo Brazzaville n'ahandi hose muri Afurika aho yabari mukaba mumuzi muzatugira hano ku ijwi ry'Amerika nawe na gasaro ukaburaga murakoze cyane
murakoze
agasaro kaburaga
umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango we ikigaragara nuko yavukiye muri commune Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankuba ariko se ntazwi nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi ikimasaka turakomeza turangisha umwana wi kwa Uwase wavukiye Masaka ndetse agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka ararangishwa na musaza we Ferdinand hasingizwe umukiza ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera
mu mwaka w'1993 nuko ngo twari mu mujyi wa Kigali kubwo intambara yariho kiriya gihe ariko ubusanzwe ku ivuko ni yari prefecture ya Byumba cyahoze ari komine Cyungo noneho twari kumwe n'abavandimwe bacu bose umusaza umukecuru n'abandi bavandimwe bo kwa data wacu aya twari I Kigali dufite inzu tubamo abantu baduhaye inzu twabagamo ntabwo twari mu nkambi
hanyuma bigenda gute rero
mukuru wacu kwa data wacu witwa Bugarame yari afite umugore witwa Mukankubana yagiye kubyara I Masaka kuri centre de sante noneho icyo gihe ndibuka ko nanjye imyaka 12 cumi n'umwe numva bavuga ko mukankubana ngo yacuye ngo nishwe na malaria kubera ko icyo gihe twararwaye cyane kutamenyera ikirere twari twimukiyemo gutyo ubuzima bugoranye aza gupfira i Masaka ariko apfa havutse uruhinja umwana bamuhaye izina ryo izina rya Uwase noneho icyo gihe mukuru wacu wundi witwa Gasana Apollinaire niwe wari kwa muganga i Masaka we n'ubu aracyariho kuko wavugiye Bugarame umugabo we nawe nyuma yaje gupfa kubera uburwayi Gasana Apollinaire niwe wandikishije umwana ku myirondoro ya Uwase ubwo Gasana bamwandika nka se na Mukankuba na nyina ariko Mukankuba nicyo gihe yahise apfa i Masaka icyo gihe 1993 twaje gusubira iwacu mu cyari zone tampo dutahutse ubwo umwana asigara mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka n'aya makuru duheruka abantu b'abaturage turagenda turiturira nta kandi gakuru kubera ibyo kwiga nakajijuka n'ibiki njye nashoboye kwiga mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndangiza na kaminuza ariko ndagutekereza se nukagira imana niko nakuze se uriya mwana wacu ese yaba kibaho ntiba ariho se yaba ari hehe gutyo amakuru duheruka nayo ngayo umwana avuka ashyirwa mu kigo cy'i Masaka niba ariho ntabwo tubizi gusa nanejejwe n'ikiganiro numvise mukora ndagikurikirana arukaburaga noneho ubwo mfata icyemezo cyo kuvuga ngo nzabandikira ndebe niba hari ubufasha
Ferdinand hasinjije umukiza rero nagira ngo ngushimire icyizere wongeye kugirira ijwi ry'Amerika ubwo tuzakora
ibishoboka cyane rwose turabakunda turabakunda ariko
murakoze cyane
nandi baho umugisha
uyu munsi turibanda cyane ku bana bashakishwa bakaba baranyuze mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka ndabanza ntumikire umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka w'igihumbi 1991 izina rye ni Nyirantambara nta rindi zina dufite ari mu Bufaransa aho yageze avuye mu nkambi ya Murambi mu cyahoze ari komini Kiyombe hari muri prefetura ya Byumba yavuye mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1991 94 niba umwana witwa Nyirantambara ushobora kuba akomoka mu cyahoze ari komini Kiyombe ari uwawe cyangwa se ari umuvandimwe wawe cyangwa ukabuza abo bafitanye isano duhamagare mu bana barerewe mu kigo cy'i Masaka harimo uwa Kabaganza Jacqueline uri mu karere ka Gasabo mu kagari ka Gacuriro ni umushakisha
nabuze umwana muri 1993 wabaga muri Oruferina
none wamubuze ute byagenze gute
nge mvuye ku ishuri naraje barambwira ngo hari umumera dogutive wamujyanye mu Bufaransa
uvuye ku ishuri bakubwiye ko umwana wawe bamutwaye wiga gufite umwana byari bimeze bite
nabyaye ndi minere
wabyaye utageza ku myaka y'ubukure
noneho rero umuntu angirira impanzuriza mu ishuri
none se usubiye kwiga umwana wamusigiye nde
nabanje musigira mama umbyara kubera ko yari umukene ngarutse nsanga ameze nabi yatakaje ibiro ameze nk'uwenda kurwara bwacyo burugumetri wayoboraga komine y'iwacu angira inama ngo mutware muri Oruferina
iyo komine ni iyihe
komine mushubati mu cyaho zari prefecture gitaramo
akugira inama ku mujyana muri rufuri na iyihe
ya Saint Agathe yabaga baraje kubatereta mu buryo twe tutazi
baba tereta bandi batereta bandi
nyine bo bagiraga negotiation n'imiri n'amakomine bakavuga ko bashaka abana b'abantu hari batishoboye kugira ngo babafashe sinzi ibyo baganiraga we bakaza babigusaba nk'abakomenyesha
bagusabye rero ku mwana wawe ajya muri rufuri na Saint Agathe umujyanayo
mvuye muri vacances burugumestre yantumyeho ngo ninza mbwire kuko nayo negereye komine ahita nkorera icyo kiganiro ati warese umwana wawe tukamujyana muri rufuri na y'imasaka muri Saint Agathe kuzongera ukamubona ko byagufasha nawe ukiga
Burugumestre yitwaga nde
Munyampumburwa Emmanuel
none se wowe umuntu aje kukubwira ngo mpumwana wawe nje kumufasha ntago ugize utekeze rwa mugani wa Kinyarwanda w'impuhwe za bihehe
nari umwana muto cyane udatekereza ibyo numva nshaka kwiyigira gusa numva naravuye mu byanjye kubera gutakaza amashuri ntago nigeze ntekereza ko hari ibindi bibi byabanyuma
reka tuvuge ko nta bibi byabaye umwana agiye muri Rufarina imasaka agiye kurerwa ni wowe wamwijyaniye yajyanywe na munyankumburwa yajyanywe nande
yajyanywe na mama n'imodoka ubwo n'imodoka ya komine
hanyuma se wamenye ute ko yajyanywe mu Bufaransa
banyeretse ifoto ati umwana wawe rero yabonye mère adoptive witwa Catherine wari uri ku mashuri icyokora twazanye adresse y'uwamutwaye iwanyu tuyishyikiriza komine ndetse n'umubyeyi wawe none deri foto yasize niyi
iyo foto sura yifite
iyo foto nayijyanye muri ministeri y'iterambere ry'abari n'abategarugori ndiho ndashakisha barayinsaba isigaramo
ubwo hari ryari
ndumva hashize nk'imyaka igera muri 7
na n'ubu ntacyo baragusubiza
bo byarabananiye urebye bandikiye ambasaderi w'Ubufaransa icyo gihe ni ministre Nyirahabineza Valerie wabikoraga mbona nta gisubizo gifatika nawe nta gisubizo gifatika yabonye nyine kubera ubukene ndabireka ndabicumbikisha
kubera ubukene urabireka umwana wawe uramwibagirwa
ntabwo namwibagiwe ariko ubushobozi mfite nagiye no kuri ambasade y'Ubufaransa ngiyeyo bakambwira ngo ninge kwandika muri interinete ngo mbandikire ntibanatumye n'inzira ibyo bansaba rero bikaba bisaba amafaranga nari umushomeri nta kintu ndiho ntacyo mfite
uwo mwana wawe hari izina wamuhaye yagiye afite izina runaka
nyamara kumubyara namwese umukunzi Christian uwo muzungu ngo amutwaye rero ahindura izina mwita Rafael niyo makuru bampaye yari yarabishyize kuri adresse ye kumwe batanga adresse yose iri complete kubera intambara ibintu byarangiritse narabibuze kubera guhunga ntabyo mfite
nubwo kutigeze wemera ko umwana wawe ajyanwa mu Bufaransa
njyewe ku giti cyanjye nasanze baramujyanye sinabyemeye
nta n'urupapuro wigeze uhabwa rwemeza ko umwana wawe yagiye
burugumestri wenyine niwe wambwiye ati umwana wawe yaragiye mu Bufaransa ariko we banza wige nurangize uzafatire adresse mujye muvugana nabo umwana wawe uzongera umubone
wirambirwa uzamubona ijwi ry'Amerika nimwe rikorera komera kandi ugira umunsi mwiza
murakoze Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wiyukikintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
abana dusorejeho n'abana b'abakobwa b'impanga muguru keye na muhora keye bashakishwa na mukuru wabo Mukantabana Maria ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba kagari ka Gasanze
na abana barumuna bangi umwe yitwa muhora keye undi yitwa muguru keye
ni barumuna bawe
yego tuvidimo
aba bana bari impanga
bari impanga
hanyuma se bagiye bate byagenze bite
amawe yamaze kubabyara bamaze ukwezi ahita apfa papa rero ahita abajyana mu babikira batuye hariya munsi ya Sainte Famille mu mujyi ahita ajya kubareresha kubera ko atari abashoboye
ubwo hari ryari
hari muri 1986 barabareze rero bajya babamusubiza nyine akabananirwa akongera akabasubizayo gukeye rero baramubwira batatu yabona utabashoboye kandi hari abazungu babashaka ati tugiye kubaba haba bijyanire bajye kubarera wowe ntabwo bashoboye ubutaro kubera ko bari baramuraniye kubera ubukene arangije ngo arabyemeza twe rero nta nubwo twari tunabizi arabatanga rero nyuma tuza kumenya amakuru ko yabatanze ariko ntitumenye aho bagiye amakuru twari kuyabwirwa neza nyuma n'abakobwa bari batuye iwacu twari duturanye babareraga bakoraga aho ngaho mu babikira nibo batubwiye yuko ngo batwawe ngo umwe yatwawe n'umudage undi atwarwa n'umubiriki nuko ngo bagiye
bari impanga ariko barabatandukanye
barabatandukanyije
papa wawe atanga abo bana mwari mutuye he
mbere twari dutuye mu cyahoze ari komene Kacyiru segiteri ya Kagugu
abo bakobwa bababwiye amakuru bakababwira ko abana bagiye mu Budage undi akajya mu Bubiligi umbye yuko aribo babareraga nta mazina babahaye yabo bazungu babatwaye
oya ntayo baduhaye sije kuduha amazina ababikira babatanze
abo babikira babakarikwita ko bakiri mu Rwanda umaze guca kenge wigeze ubegera kugira ngo ubabaze niba hari amakuru bagira baguha y'abarumuna bawe
ntabwo twigeze tugira kubera ko kujya mu kigo cyabo ntabwo biba binoroshye nta n'ubwo niba gukingura
ariko n'ababikira bakunda gufasha abantu n'ababikira basohoka bajya gufasha bakene ushatse wakwegera umwe mukirwa mutembera nawe ukagenda umubaza amakuru kandi yayakubwira
hari igihe twigeze kujyayo kera intambara ikirangira batanga ubufasha icyo gihe bwo guha bafasha abantu ariko tujyayo mbese mu buryo bwo kugira ngo badufashe ariko mbese iyo gahunda twari tutaye twaye ikanga kuko ntitwari tuzi icyerekezo cy'abo bana twari tuzi n'uko bimeze twari tukihuzagurika kubera kuva mu ntambara
none abo ngabo bababwiye ayo makuru bayababwiye vuba aha bayababwiye ryari
bayatubwiye vuba aha ngaha nibwo twabitekereje tumaze kumva nyine amakuru yo ku ijwi rya Amerika nyine uko abantu bashakisha ababo baburanye nibwo nahamagaye uwo mukobwa wabareraga ndabimutekereza ngati nanjye ibyo bintu narabitekereje maze kumva ijwi rya Amerika agasaro kaburaga ati naragutekereje ngo nibuze nawe ibyo bintu nibura uzabitangire urebe ko hariyo abana mwababona nuko nabitekereje nyine nuko ndavuga ngiye kuhaguruka rwose nanjye ndebe ko Imana yazatwereka bariyo abana niba bakiri
urakoze cyane nongere ngo ushimire kuba wizeye ijwi ry'Amerika Madame Maria Mukantabana tuza gufasha uko dushoboye kandi waba wese yumva ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi udasanzwe kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 radio yanyu radio ijwi ry'Amerika itangiye kubagezaho ibiganiro akaba yarumvise abana b'impanga babiri bavuye mu Rwanda umwe akajyanwa mu Ubudage undi akajyanwa mu Bubiligi wamenye amakuru yabo umwe yitwaga mu Gorukeye undi akitwa Muhorakeye nta yandi mazina tuzi ariko tuzamenya yo bahawe bageze i Burayi wabamenya yatubwira hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze na mukuru wabo Mukantabana Maria nugire ngushimire Madame Mukantabana ugire umunsi mwiza
ndabashimiye nanjye cyane rwose mu kwisanga mu gihe
agasaro kaburaga karabonetse
uko twabibabwiye mu ntangiriro iki ni kiganiro cy'umwihariko w'agasaro kaburaga cyategura ibisabukuru y'imyaka 25 ya radio yanyu ijwi rya Amerika niyo mpamvu twibanze ku nkuru zidasanzwe z'abana baburanye n'ababyeyi nzi ko mutwandikira muri benshi ariko ntitwababonera umwanya icyarimwe ntimucike intege mukomeze dufatanye dushaka agasaro kaburaga ni hano dusoje ikiganiro cy'uyu munsi ariko na Venice nshimimana ku ijwi rya Amerika.